ya kuanga ja kunsi akase kokumata moko nenkafuna nene yongera okuguma omutima ebinti sabwe bibanga binumbye ndoza buluwoza kwiyubyangamba iwe ndi koma omikwano nembanona ebyokudaga biri babikomye
katize mbesunga bali koma wamponye bibadde binyiga nabine bibadde binti nkulu mutima bireke emabega olo akomeze wasanyu erinjira liryambulako mbesunga bali koma wamponye bibadde binyiga nabine bibadde binti nkulu mutima bireke emabega olo akomeze wasanyu erinjira liryambulako
abadde awudde mu amaanyi gwe mugumye tapu wa mugambe bulambale akomawo mukama oyo talimba ebisuubizo bye byalubirira kikakafu obubonero obw'okudda kwe bulabiddwa osaana olindirira olunaku olwo
lwali komawo okutuno na Yesu eby'ensi biriba bikomye
katize mbesunga lwali komawo mponye ebibadde binyiga nabine bibadde binti nkulu mutima
bireke emabega olwo akomeze wasanyu erinjira liryambulako
mbesunga lwali komawo mponye ebibadde binyiga
nabine
bibadde binti nkulu mutima
bireke emabega olwo akomeze wasanyu erinjira liryambulako
alibayita yababe bakabonna ne baalisangawo ffenna tugende wamu ekikusigaza kiteeka timwatu aleme kukuleka bwalidda mu mutima kiri mpisa bubi okulaba ngaate bwe tosobodde kutuula ku ntebe yo
gyayoyose mukama gyategese osaanira ofube tubeereyo ffenna
esunga lwalikomawamponye ebibadde binyiga nabine bibadde binti nkulu mutima
bireke emabega olwo akomeze wasanyu
erinjira liryambulako
ndesunga nze lwalikomawamponye ebibadde binyiga
nabine
bibadde binti nkulu mutima
bireke emabega olwo akomeze wasanyu
erinjira liryambulako
olwo akomeze wasanyu erinjira liryambulako.